impamvu twabatumiye nuko hari bamwe bari batangiye kunyandikira so ntago twabashije kujya kuri buri radio cyangwa kinyamakuru on everyone noneho tudesidinga yuko tubahuriza hamwe kugira ngo tubahe amakuru kuri iki kintu otherwise umuntu agiye ajya kuri buri radio twazasaza tutarabirangiza ariko kubijyanye na n'ibi bihe by'amapfa turimo first of all nagira ngo mbabwire yuko ntago ari u Rwanda rwonyine iki ibi bintu hari igihe nigeze kujya kuri KFM bigitangira mu kwa karindwi mu kwa munani bavuga ibijyanye na El Nino hanyuma turayitegereza ngira ngo ubu ngubu tuvugana actually it's not even Africa yonyine Afrika yose urebye muri Southern Africa murabizi muri South Africa ubu ngubu turimo tuvuganira imiri importing ibiribwa aricyo gihugu gitunze kigenga Afrika Malawi, Zimbabwe, Zambia, Angola noneho no muri Horn of Africa the Kenya, Somalia, Ethiopia ngirango yo muziko byatangiye bigitangira byo byabaye biri ku gihe cyose kuza noneho no kugera hanga so ubu ngo bezu we speak miliyoni 50 z'abanyafrika zifite ikibazo cya kibiryo bidahagije ariko nta nubwo ari abanyafrika gusa ngirango hari n'igihe twigeze kuvugana mbabwira ibirimo biba muri Latin America na Central America kuko bo banayitangiye mbere yacu so ni ikibazo kiri global ni ahangaha cyatangiranye na season y'ubushize ngirango hari n'igihe kuri harvest ya season A natanze press conference mbabwira ibijyanye umusaruro uko umusaruro uhagaze nibukaga yuko twanavugaga yuko umusaruro waruhari wari mukeya kurusha usanzwe uboneka so ibyo ngibyo birakomeza tuza kujya muri season B was worse than season A ngira ngo nabyo murabyibuka so wenda umuntu abaciriyemo muri makeya uko byari bihagaze nibuka ko muri press conference twagize nyuma ya season A twababwiraga yuko hafi imiryango 18 yo mu turere 18 mu turere cyane cyane twari Kayonza Ngoma Kirehe na Nyagatare bari baragize ibibazo byo kurumbya hari icyo gihe twavugaga yuko hafi hektari 900 1927 na zindi z'imyaka zari zarumye muri season A niko byari bihagaze turangiza season A ariko mwibuka yuko season A inarangiye icyo gihe twanavugaga n'ibyabaye muri za Rurindo Nyaruguru floods zari zaragiye zibanindiye mu byibuka hanyuma tujya muri season B yabaye mbi kurusha even season A kubera yuko
Peter ati ntabwo twari bujye kuri buri kinyamakuru twari twabahamagaye ngira ngo natwe hano twari twifuje kubanza uretse ko nabonye bataje
ntabwo byaje gukunda
ariko ati ikibazo ntabwo ari mu Rwanda gusa no yarondoye ibihugu byose ifite icyo kibazo nyine cyahakunze kuba ibibazo bya El Niño ngo haza kuba ibibazo by'amapfa ari impamvu wenda no mu burasirazuba ndetse no bindi bice bitandukanye by'u Rwanda icyo kibazo gihari ariko abanyamakuru bashyizwe mu majwi mwe iki kiganiro ko usanga rimwe na rimwe ari bo batize umurindi ikibazo kidahari
something that we need to get out of it as soon as we can hanyuma ku bijyanye n'ubushakashatsi those are abashakashatsi turabafite they are doing their best hari byo batugejejeho hari byo barimo bagerageza kongera kutugezaho we are refocusing them giving them the needed resources kugira ngo tubasabakaze ariko natwe twabahaye support bakeneye kugira ngo you fail to deliver but you were in the conditions of delivering so ntabwo ushobora kugenda ngo ubaze umuntu ikintu utamuhaye nimba umbwiye ngo nkeneye microphone nkeneye telefone to deliver I need to give it to you hari wabajije ikibazo kijyanye n'imiryango isuhuka guys nimwebwe munabyandika can you tell us ibyo aho mwabikuye nimwebwe mubyandika so did you take time to know aho zagiye bababwira ko bagiye he ubuga ndiseho hari imyaka okay bagiye gushaka imirimo si byo Are they originally from Nyagatare?
Yeah.
Are you sure?
Yeah.
Okay. So, ngomba ngo nimwe mwabyanditse you have proof. Twebwe ntazo dufite. Ariko I need to come back to two things. When we are doing regional integration, what does it mean? I used to work in Kenya on a work permit ya government of Kenya.
namwe ntekereza ko uyu munsi nimba umuntu wese ushaka akazi namwe nimushaka akazi mukakabona in Tanzania or Kenya or wherever you go. So we need to know how do we use the regional integration that we are trying to enter. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, wa mugani nimba umuntu ashaka akazi ukaba wakabonaga muri Nyagatare, Nyagatare ikaba itarimo igusha imvura itarimo yeza, what do you do there? So you go to south cyangwa north aharimo hagwa imvura. So to me, the movements z'abantu being national, being regional, ntago mbona ko ari ikibazo. Ariko ninde munabibonamo ikibazo. You tell us, ari mwebwe muhari, what would you do? Kubera yuko, to me, that's how I see it. The free, we are in a free movement country, we are in a free movement region. So, mwebwe mubona byagenda bite. Are you Rwandan? Is it your first time to face people who are running shortage of ubwatsi n'amazi to move from one region to the other? But you are telling me ko nta bwatsi buhari ko nta mazi ahari. At least we are turimo turabavomera abari kuri side y'u Rwanda. If they don't find water, they come back. So ariko ntabwo turi buze kuvuga ngo we are closing na tubabujije kugira. Then them try their chance. Baraza gusanga nta mazi ahari, nta bwatsi buhari, they come back kubera ko at least we are turimo turanabavomera. Ariko I don't see why it's a problem. Kubera ko I live in Kigali, nimbona akazi Butare nzagenda. Why is that a problem? Why is that a problem? Kuburyo iba ikibazo gikomeye cyane murarivinga hanga ha mugende mu byandike. Why is it a problem? Yes madam. None se inuza nta nubgarinza. Na mapfa it's a temporary drought. No. Go to the definition. It's not inzara na mapfa. Ariko why would you wowari wowe wabigenzuti? That's what I want you to tell us. Ubusura tubwira ngo nitubyemera tutabyemera. It's not true. Ariko igihe twatangiye ntabwo twakubwiye ko nta mapfa adahari. We told you what we are doing as a government to contain it. Nakubwiye ko this is not a Rwandan problem. You are telling me yuko across the border naho birahari. It's a global issue. Why do we nimba naguhaye context nkakubwira yuko ari global issue nkakubwira ikirimo gikorwa. Why do you make it such a localized thing? Ariko you didn't even to tell us what was you bringing you to Nyagatare kubera yuko there are so many people who move around all the time looking for jobs, looking for food, looking for settlement, looking for lands. Ibyo ni ibintu bisanzwe muri iki gihugu. Ntabwo bisanzwe. None se nta muturage wa Nyagatare uhari aho ngaho wagiye utahavuka. Wahaje aje gushaka akazi cyangwa aje gushaka ikindi.